Ndicela ukubuza uzakhumbula xa ndingekho, uzayikhumbula ingoma yam. Ndicela uculela le ngoma yothando, uyazi ndiyakuthanda, uyazi ndiyakufuna. Hey, ibambe tu, ibambe noba kutheni na, inyaniso le ndivayo. Amahemhem athi uyahamba uzifumane lubomo butsha. Yeke tu, usukhanda buza likamva lakho liqhakazile. Bonke ubomi bakho tshintshile, yazi ndiyakuthanda mntanam. Ndicela ukubuza uzakhumbula xa ndingekho, uzayikhumbula ingoma yam. Ndicela uculela le ngoma yothando, uyazi ndiyakuthanda, uyazi ndiyakufuna. Ndicela ukubuza uzakhumbula xa ndingekho, uzayikhumbula ingoma yam. Ndicela uculela le ngoma yothando, uyazi ndiyakuthanda. Thank you.